Waphuma waphela ngimwanje unomthandazo. Waphuma waphela ngimwanje unomthandazo. Awubheke manje kunjani. Waphuma waphela ngimwanje unomthandazo. Waphuma waphela ngimwanje unomthandazo. Waphuma waphela ngimwanje unomthandazo. Awubheke manje kunjani. Waphuma waphela ngimwanje unomthandazo. Waphuma waphela ngimwanje unomthandazo. Waphuma waphela ngimwanje unomthandazo. Awubheke manje kunjani. Yoke ngibone ndaba sasehlebe ngiyoke ngibone mabedlala.
Waphuma waphela ngimwanje unomthandazo. Awubheke manje kunjani.